wana Google tu, wana Google tu, wana Google tu, wana Google tu, checki my fans, wana Google tu, checki my fans. Dakin, Ota Embassy, ule mfriki, mitide, mtita, atit, nisemi ban, chiki na siti, siti, sijapenda mindo kale kachizi, mafala na wapiti kujifanya piki, siti na bado na watiti, madem, piti piti, kama kina viki na wafisi, wananipa kiti kiti, bila kusema vipi, story chiki ni vile, na washika matiti, zinagura kabaluni, mistadiki, spizi, na dem, kiti ni dunini, na vile, wanadai ni washike tu, hivi ni waspizi, hivi wakini Google, nikisha wa Google, wanafanya hivi,
wana Google tu. Wanna Google too, wanna Google too, wanna Google too, checky my fan. Wanna Google too, checky my fan. Wanna Google too, 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 checky my fan. Wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too.
Nikishika mic vile napenda kubring tela, nikitema lines ta jaba siwezi tema, niko juu ya jeva wakicheki nikitema, wanateveva kina davela mavera mavela smia tela vile macho rest light kama pera na speed kama acapella beat kidrop kama hagaza anabela na sound mapisi kuwa kupe kama popela kama red pepper na wawasha very mavela mafans mavera hawa jadela niwashe jivela ni kam tena ma 1 2 1 2 kitali stabambu wamengeza kababu.
Wanna Google too, wanna Google too, wanna Google too, wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too, 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 checky my fans. Wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too.
Kila time ni kuput on me kati, tunga ndo sitaki, tunde kazi, mangolo ni poskanking na si check it. Niki sound wana break, my game kuni take, wana ni ready. Niko ready, yes, nime kladi, uwe piga radi, pondi clap kwenye klaki. Keto yu, analeta uradi, mabombe paki, uliza mandi, mi uleta radi. Na siringi, sponsor na wapa, mashilingi, mpaka mikono kwenye ceiling. Kuget freaky, kuruka kama kachizi, madem wako fiti.
Wana Google too, wana Google too, wanna Google too, wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too, 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 checky my fans. Wanna Google too, checky my fans. Wanna Google too, wanna Google too.